Jalo simthole makhehleni ubanomana Mthole izindala maketha Jalo simthole makhehleni ubanomana Mthole izindala maketha Jalo simthole makhehleni ubanomana Mthole izindala ipho Animtholeleni indawo yokuhlala phansi Ngoba hapo vanu hleli lapha Wangena ukuhamba lwamaketha Sintola naye buso itshetshana Mangena ukuhamba lwamaketha Sintola naye buso itshetshana Mangena ukuhamba lwamaketha Sintola naye buso itshetshana ya Wangena ugqobo lwamaketha Sintole buso izandla incane Mangena ukuhamba lwamaketha Sintole buso izandla incane Mangena ugqobo lwamaketha Laika Sintola naye buso izandla incane Nanimsuseni Angiyoni indawo yabafana Yeah Nanimsuseni Nanimsuseni Ayohlala ninga Angiyoni indawo yabafana Ngibathi ndude ngakaniwe Ihlala Lokuza ihlala phi Ngibathi ndude ngakaniwe Ihlala Lokuza ihlala phi Mangena ukuhamba lwamaketha Sintola naye buso itshetshana Animsuse nanimsuse Angiyoni indawo yabafana Yeah animsuse nanimsuse Ayohlala ninga Angiyoni indawo yabafana Ngibathi ndude ngakaniwe Ihlala Lokuza ihlala phi Ngakaniwe ihlala Lokuza ihlala phi Ngubi ndude ngakaniwe ihlala Awu ihlala phi Yeba nimsuse nanimsuse Ihlala nalaneka